ye buru buru Hamza ina kau hasla na saka mkwanja Sina do inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow Choking my core, feeling the thrill deep down in my core I'm keeping real, don't know why fakers keep on knocking my door Ojui wanna mess na ule mschana hardcore
These streets we bande, give them another ghetto ange Skim stims we bande, give them another ghetto ange These streets we bande, give them another ghetto ange Skim stims we bande, give them another ghetto ange
Sani wa sanaa ya silaha ningekuwa na jamii ya masadam kawa saba na mabunduki na makofia kabilao bidhaa za kutijali tuhali mashauri skiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia majabu ya Musa Firauni huyu kijana nafanya vipusa wa towni wavue mashati mapanti ni kama wauni wenda wasimu na saa skiza history vizuri jamaa rap naifanyia chapa na mafans wanao nipenda jamaa sato ukini chukia siwezi jali ya ta kawe ni MC stick to the wax unafaa kweza kutu ya hip hop na other tracks sikutukia badhiju wanatawala industry na we bado uko chini kabla jina yako igro jipe miaka kaa nane kalazman kutukane ndo ujulikane hip hop ni culture ya labu sisahau pole kukwambia sikutukii na kudharau
tuendele ama tusiendele tuendele ama tusiendele tuendele ama tusiendele tuendele ama tusiendele
Nasikia kuna MCs flani wametutusi Ati ma lyrics zetu mazeni za upuzi Na heri sisi hao wamejana virusi Kumangana kila mahali kama mambuzi Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali Nivenye rap joni lianza uchangani Ukalimani, ukaliani, uhaligani MC, lengo la kuroga ni kupata mali Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi Kukubali wana wanati hata na mababi We, wacha kujidu mze hatari Kusema na mimi nasema lakini tuni safari
Tuendele ama tusiendele Tuendele ama tusiendele Tuendele
Mami bana umenimada Haga na isaiz na izumi na nibamba Ishashi kwenye mkono kwenye keja na kumada Ikere kime rise kina dai tukuzama Sadira makerea ukileta kakerea Mina weza ekerea
Kukatikirea
Kwenye klubu likateka kamebeba tu vinesi Kali kwa kana tingisha kana wine makerea Mr. kakerea ule mwasa kakerea Wanasema keshi boga wabe misi vegetarian na kulanga kakerea Sadira ni ya wazi wapi leta leta minta ekerea
Kakerea chaka kakerea Ametibeba, amejaza makerea Na mazi yako na joto, ebu leta kakerea Mina juwa unataka leta, mita wekerea Kakerea, taka kakerea Msupa metibeba, amejaza makerea Na mazi yako na joto, ebu leta kakerea Mina juwa unataka leta, mita wekerea
Banse ni bana, banse ni bana, banse ni bana Nipe, nipe
Now hear this
Nipe bana Nipe, nipe, nipe bana Peri speri penga nipe Nipe, nipe bana Chora saba kwaza nipe Nipe, nipe bana Kutestaki pombe nipe Nipe, nipe bana Ziki nyanya kwaza nipe Nipe, nipe bana Kutestaki pombe nipe Nipe, nipe bana Haba na haba hujaza kibaba Na madovu zina ribamba Saki dawa kama simiti shamba Unawasha kolomba nyana lamba Washi mbili tatu disha nipanda Ziki shuka nipendifu kakamba Zime nyanya msupa nisha mkemba Amejibeba, haja nilenga Supa basi toa kuni kilemba Wajabani meshukwa na matempa Songa mbele mina yeni komamba Kuni lalenda nina mini tampa Wande kweli kweli ati mini jampa Makarawi nyanile milia Atakuna washamia Zimbera runisha tokea Kulu kwa mkono dumia kijilia Afisa anadai tu Nipe 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 Nipe
run it. I don't back belly, want to suffer quit. With the bad doing the jelly fit. All I told be yeah, my body was it. Oh, I told be yeah, my body was it. What the told be yeah, my body was it. Yeah, body was it. Yeah, my body was it. Yeah, what's it buying up? Got the bigger man, yeah. Baby, yo, I rock the bitch till it fine, yeah. Over popcorn in the pull and van, yeah. I be pen, yeah, if you not the fine, yeah. I see I got your shoes, but it's issue, yeah. Want it cold, but I no go with you, yeah. Be a job, so I want to fish you, yeah. But I need that bit to force, but I miss you, yeah. Busy in the morning, my bad DJ, yeah. Over freaking, freaking, what my favorite play, yeah. I like the way you shake down the tape, yeah. Yeah, bump, bump, you got that bump, yeah. Put it on me, I'm a molasson, yeah. Go I just wanna call you out, yeah. Oh, the love of Benny Tapula Wash. What's it by now? What's the elevate? Oh, be me, call the Ebony. I don't back belly, want to suffocate. With the bad doing the jelly for cake. All I told be, I'm a party with you. Oh, what told be, I'm a party with you. What the told be, I'm a party with you. Yeah, party with you. Yeah, I'm a party with you. Yeah, what's it by now?
To matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke, niko east kwa mabiz na manjege wako hona, amejibeba ako fine, sura nzuri amevai, kweli nini uko high, piga mushu kwe high, ukiweza toa kutu uzirai, ukiimwaga sikia fine, kazi safi inadai, watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai, uko nini uko fine, jangreto walai, uko maji high dine, takukata walai, wabeba walai, ngoma mbili zinadai, makimada zima high, kwa vuva na rai, hey.
Cheki vila mini marda shiro. Shiro. Like a snake body girl ya shigo. Yeah, shigo. Dogo dogo baby kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanza ibiti kigonga. No life fine girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere mindo donda. Wacha kubonda tuna watoka. Wana choka. Wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Bewa makali wanatoa mpaka njeve. Tari 4 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza, hey. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia.
Banana, mina ayo bas tunabaka na. Hapo nyuma na sibika mna fana na. Mana kila day bana unaitanga na. Katangaze basi
baby si upanda na.
Panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando atapo machapo mbake towe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na napiga koto. San pigwa na lock kupaka na joto.
Banana, mina ayo bas tunabaka na. Hapo nyuma na sibika mna fana na. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Banda, banda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Banda, banda si upanda na.
Shanda na, kanimle na inabidia weke lawa ma. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. mtoto yako ye kifiti na ikulala. Andawota nakwambia shaitangaza, nakwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutaiwasha na pale zabe macho zangu zimenyana na iko ready imestedi nani
banana. Mina ayo bas tunabakana, hapo nyuma nasibika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza, katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana, katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Patemeti yako lead bila kupata wafis. Kwanza kenza stories za matapatapa nani ya boo. Tonda kumdandia, tamdandia mbaka kesha. Tinguna nadaisha mbako bigi kamepewa. Tonda nadandia ndai ura ura don don. Tonda na changi angwai uya uya don don. Lapo na kazi angwai uya uya don don.
Banana, mina ayo bas tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza, katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana, katangaze basi baby si upandana. Bandana, banda, banda, si upandana. Bandana, mirayo basi unabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitana, 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 unaitana. Pia tu
sabe que eres mía. Yo no maravilla. Pia tu sabe que eres mía. Yo no maravilla.
Te doy todo lo mío, dile que tú eres.
Te doy todo lo mío,
dile que tú eres.
Te doy todo lo mío,
dile que tú eres.
Te doy todo lo mío,
dile que tú eres.
Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu cobo con la Ferrari lo espanto. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu cobo con la Ferrari lo espanto.
Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquier.
Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía.
When you do it, gala rotate, give me seven. Nafanya uta feel kani heaven. Hey, wewe da kitari nipe tembe. Hey, cheza digi digi mindo tembe. Na ona, wendo Maradona. Say baby you are me like a boda boda. Hi, boja, misi wezi sota. Niku bebe hadi kesho misi wezi toka. Na ya renta gope, hey, cause I made you rotate.
Ay, 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 ay.
Gali ya boom boom bisheta. Cause you feeling the bass.
Ay, 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 ay.
Banana,
oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah.
Say she wants some banana.
Oh yeah, oh nah.
Banana,
oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah.
Say she wants some banana.
Baby say you're fresh and cleaner.
Fresh.
Hata hujapaka hina. Baby niambie jina. Baby wendo mama ngina. Baby nikupende hadi ze. Kama ni mtoto situle. Hakuna cha tomorrow ni today. These ones are not gonna take. Say your body sita, say your body bigger. Zangu zimeshika, mi sitaki picha. Ukipiga picha, we huringa ringa. We kingiza dinda, kwa muisha jipa. Now your rent I go pay, cause I made you rotate. Gala boom boom bishake.
Now, now, cause now, I'm feeling now, the pain. Now, hear this.
Banana. Banana, banana.
Ah, ya que sempre. Chumba ya tiene ni con ese cuembe. Yo te morí lo tu cuento con cubanda. Ya que sempre. Chumba ya
Now hear this.
Ana slang tuna trang supeng na kubang na kudent kitungori kecho waya wana chiki yellow nigga wana die ni mebleach kilogo na maheta wana bagi na madent ana chana ana jema deadbeat na maslang kishash kina shiki moshi kina jane wana watch mina shanki kwebo zina bang magoro na masiva na machain kuchachisha zina checha na designer kifenti kwenye look back back na maklaks aga pasi ana squat na kubang una cam ukikam una cam peng peng kitubia katenje na kachoka na Picasso tukisonga tiki tiki nikichoka tiki tiki tukifika unajua mini ngori na kuteka na kuspank unati gang gang tuna gangsta gang gang tuna slang na mabang na magoro kang kang unati unahona mayo bendo kitumba ya bendo ni bala kitu moshi kitu kongi click clack tukisonga tiki tiki tukitoka kokoto na mafans kang kang na mafans mameno na mabang ngoma zangu zina blanda wanabaki wameti wanachiki ni meti wanadhani ni mebleach kadenge unakakemba unakashika kana mbleki kwenye miba kana crap tingika ah tingisha ah tingika ah tingisha ah tingika ah tingisha ah tingika ah ngoma zangu zina blanda wanabaki wameti wanacheki nimeti wanadhani nimebleach kadenge unakakemba unakashika kana mbleki kwenye miba kana crap chezesha ndai moto tuwa bleach one ukesembe moto tukisonga kitumba ya kitumushi unadhani nilawama click clack nikikop una watch me na shine mameno na mapenka chambe na matende Deme tu zime faking nika bang Kusota ni real tunasonga tukisonga Waka ki vintage kuliza a Josh mini icon Tujua na jua yelo na jua yelo na
jua yelo This is the tune Light up the mantra Pass round the room You too don't be rude Get up your seat and dance on the groove Worldwide and on every station Playing us on every rotation If you didn't know my crew Real time music My honey nation Mass hysteria Down to Cairo, Nigeria, the girl from Kenya, bringing the fever, malaria, really nothing else to do, move your body to the groove, baby now it's me and you, twin nipole pole tu, chini kwa chini, chupa chu, tumewa bamba, tumewa kwa chu, chini kwa chini, chupa chu, tumewa bamba, tumewa kwa chu, leo ni leo, msema kesho ni muo,
mjini ndo imenitoa kwenye bench na game na lisa kata na bitch ya vini well sina nyendo za kupa kuhaso nisho graduate I'm the man tena super kwa kuchakachua cash good time kila siku wena nyingi ziko bank balance kama magazine vuki the rank kogopa na kushoboka sona kujitia dough so mfara kwa mamito kusipa miye show omboy kumisa nini ujaja kubeg dough of course shedda di shedda zedia kumesho na po jaribu nikiferi ujue na plan B na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB
baby Nizako mina washwa pabaya Kiyucho kuzi Ukini gusa gusa mihaya Watu utoko Mihogo bichi koko Nideke ziki toto Kachumbari kwa kiwiko
Kwa
nafaka zijui zao Stories etu ano Stories etu ano